esikoleni wena ngowami sayiqala esikoleni wena ngowami sayiqala esikoleni wena ngowami sayiqala esikoleni wena ngowami.
Let's go.